Square Music.
Kwako upendo nikope, nilegeze macho nilewe adikope. Wenzio, wenzio, nakutazama kio. Baby no, baby no, usitamani nisho. Asa kaweka nikizongosha, kaweka nikiinuka, kaweka kalivyo na mizuka, kaweka. Asa mama ya kaweka nikibinuka, kaweka naipukuta, kaweka maka kwa ukuta, kaweka ipeleke aliboda, ikinasia irudishe Rugoba. Na maungo amenoga, ilo jasho kama mama unakoga.
Oya chenchi siba, chenchi siba, nima nime kabisa mazima. Ola nitwe fata, nitwe fata, adiva chini leo na vichuma.
Ya solo, nipapase kama solo.
Nikizungusha, kaweka nikiinuka, kaweka kalivyo na mizuka, kaweka. Asai mama ya yeah, kaweka nikibinuka, kaweka panaipukuta, kaweka maka kwa ukuta, kaweka.
Irudishe kabisa kwa gamba, tuwekwe kinani. Fikiche toe na maganda, upe maruani.
Zambatie ngate, avumabia tati kote. Nambamatie ngamate, avumabia kote kote.
Mario sheri, gari limezima kona. Hadithi uongo na kweli, ili niweze kupona.
Asa nikokote mbaka chama, chutama nione ma cinema na, na kula kuku na mchama, unola paka chongo la kutegenya.
Kaweka
nikizungusha,
kaweka
nikiinuka,
kaweka
kalivyo na mizuka,
kaweka.
Asa mama ya
kaweka
nikibinuka,
kaweka
kana ipukuta,
kaweka
maka kwa ukuta,
kaweka.